The time is now. The day is today. The five star music.
Tongo Records.
Reports live.
Kariakono nyumbani ndo sehem tutaanza
kabla ya nchi jirani
na mikoa kama Mwanza. Chips kuku mitaya siku kuu, mwambie kachumbari so lazima vitunguu. Mambo ya kiwa shwari mcheki na Mr. Blue, kwenye upepo wa bahari aje na my sister du. Kobaresa kula koni, tunatumia pesa funga mdomo pige oni. Tunachoma nyama na wabunge mulize moni. Moni wa central zoni, majengo sokoni. Tunakula maisha unayoota ndotoni. Njoo punguze stress urudi kama utotoni. Hey shore, hii ni reality tena sio story. Njoo ule kwanje na janja usinza more. Duniani kuna mambo na mambo ni watu pore.
Shorty wanna take you to the downtown. Shorty, shorty wanna see you be around, round.
Hey shorty, shorty,
shorty wanna take you to the downtown.
Shorty,
shorty wanna see you be around, around.
Zangu mina vuka boda Kampala na Bujumbura, kwenye engo za wajanja wabishi na wauza sura. Watoto wenye chura kama dada Snura, hata bongo na wapanga Tanga kwa kina Shura. Paka Kenya na penya maklub zote, wanabaki wanasengenya na tema mavibe yote. Murize wema nkisema lazima ngoke, wanda kama potilema mwanajeshi pande zote. Kunywe bia mama usogope biri, hata weta shamwambia banzi mambiri mbiri. Tunalewa kiri hatulewi mwiri, leo nitengwea nipediri nikupediri. Yuu kaki chini kaki na mimi, usa Babylon busy
baki na meme.
Kipereke visiwani ma utaki kwa nini, welcome to the third life mama baki wa nini.
Shorty wanna take you to the downtown.
Shorty,
shorty wanna see you be around, around.
Hey shorty, shorty,
shorty wanna take you to the downtown.
Shorty,
shorty wanna see you be around, around.
Hey shorty, mina kuita
shorty.
Why baby unasita
shorty?
Mina taka ukifika twende downtown.
Twende town baby.
Hey shorty, mina kuita
shorty.
Why baby unasita
shorty?
Mina taka ukifika twende downtown.
Niko fresh water legs.
So fresh.
Jana nilifinya my ex. Nikamwambia ndaku
text.
Nikitaka tena today I got a new shore. Number one in my top four. Nanipa sare juu kila kitu na pay. Ni baby face so kwa uso ndio na spray. Twende downtown niku show around. Natoka underground huruma Islam. Wataka husband sini ma hustler. Machimni pia ma guzzler. Zanzibar nikona ba. Ukibo eka tukadara nefa. Piki naka rudishwa na mat. Oh it's like that.
It's like that.
Shorty wanna take you to the downtown.
Shorty,
shorty wanna see you be around, around.
Hey shorty, shorty,
shorty wanna take you to the downtown.
Shorty,
shorty wanna see you be around, around.
Another one, Ningine Manze, B-O-B-B-Y-M-A-P-E-S-A. Shout out to BBO, Babylon Busy, Mr. Blue, Michirazo. Nakuja kumaliza jo, album ina kampia manze. Mapesa ndio kabisa tu. Yeah, wait on it. Mafanu wangu wote wa bongo, UG, Kenya.